yetu Mungu wangu, nitakayemtumikia uliahidi ya kwamba uko nami siku zote, ni wewe tu Mungu wangu. Nitakayemtumikia uliahidi ya kwamba uko nami siku zote, zinapokukimbilia bila koko Bwana wangu, siku zote uwe nami, Yesu wangu anitosha. Zinapokukimbilia bila koko Bwana wangu, siku zote uwe nami, Yesu wangu anitosha. Shida, nitakutazama wewe, sina hofu ndani yangu, daima uko nami. Japo nazipata shida, nitakutazama wewe, sina hofu ndani yangu, daima uko nami. Sina pakukimbilia ila kwako Bwana wangu, siku zote uwe nami, Yesu wangu anitosha. Sina pakukimbilia ila kwako Bwana wangu, siku zote uwe nami, Yesu wangu anitosha. Sina pakukimbilia ila kwako Bwana wangu,